mchoraji, sura 28 mstari wa kwanza hadi 13, na unasema
itakuwa